na confidence, nishanyanya zile ma evidence, tukeza pindana coincidence, nyongeze tu feeling kwa agreement. Hello, hi me.
Excuse me, why me?
Sorry, it's you, I mean.
Why do you have to call me? Me.
Nimekuita miju na kama I had a half. Neza kapo wasi tu take a photograph. Neza kuandikia love kama autograph. Full stop, next paragraph. They call me mamuluki kamikaze. My teacher used to call me flabbergasted. Yani, mi ni mtu bloody fucking.
Sasa ninaona tunaenda kukua watu bloody fucking.
Ha, umeni bamba viledli. Ukipenduka na deadly. Siadu nifanye your bestie. Nipatie ata kama ni friendly. Nipe. Say yes, tan funza, of course yes, tan chunga, of course yes, kila kitu unataka I'll say yes. Kwanze baby step, you have to bend this. Move slowly, zungusha your hips, then slowly touch your lips. Say yes, oh yes, send the off style, stay in your position. Usi mind babe, kwanza tumalize mission. Nakupea ma real type and a fiction. Sikatai babe, nilikuwa sana, but umeni bamba viledli. Ukipenduka na deadly. Siadu nifanye your bestie. Nipatie ata kama ni friendly. Nipe. 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 Su nipe. 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 Su nipe. 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 Su nipe.